Johana 10. Yesu nodhi nyime kawacho niya,
"Adier adier awachonu ni, ng'at ma ok oluwo dhorangach kadonjo e duond rombe, to donjo mana gi kamoro nono, en jakuo kendo jamecho. Jakwadh rombe to donjo mana gi e dhorangach, en ema jarit rangach yawone. Rombe bende winjo duonde koluongogi achiel achiel gi nyinggi, kogologi oko. Kosegologi duto to otelonegi, kendo giluwe, nikech ging'eyo duonde. Ok ginyal luwo ng'ama gikia nikech ok ging'eyo duonde, omiyo giringo aringa."
Kata obedo ni Yesu nogoyo nigi ngerono, to ne ok giwinjo tiende. Emomiyo nowacho nigi niya,
"Adier, adier, awachonu ni an e dhoranga duond rombe. Ji duto mane obiro mokwongo na ne jokuo kendo jomecho, kendo rombe ne ok odewogi. Anto an e dhorangach. Ng'at mokadho kuoma ema nokwo. Ng'atno nodonj kendo nowuog oko, mi nonwang' lek maber mokwayoe. Jakuo biro mana ni mondo okwel, kendo oneki, kendo oketh gik moko. Anto asebiro ni mondo ji oyud ngima, kendo obed gi ngima moromo chuth. An e jakwath maber. To ung'eyo ni jakwath maber chiwo ngimane nikech rombe. Jakwath mondiki, ma ok jakwath ma wuon rombe, to ringo weyo rombe, koneno ka ondiek biro. Kuom mano, ondiek gore kuom rombe, kendo keyogi. Ng'atno ringo nikech ondike andika, omiyo ok odew rombe. Anto, an jakwath maber. Ang'eyo rombena, kendo gin bende ging'eya, mana kaka wuora ong'eya, kendo an bende ang'eyo wuora. Mano emomiyo ayie chiwo ngimana, nikech romba. To bende an gi rombe moko ma ok nie duondni. Gin bende nyaka akelgi, kendo giniwinj duonda. Eka rombe duto nobed kweth achiel man gi jakwath achiel. Wuora ohera nikech ayie chiwo ngimana mondo chieng' moro achak ayude kendo. Onge ng'at manyalo mayago, to an ema ayie chiwe, nikech mano ema ahero timo. An gi teko mar chiwe, bende an gi teko mar kawe kendo. Wuora ema osenyisa mondo atim kamano."
Wechego nomedo kelo pogruok e kind Jo-Yahudi giwegi. Ji mang'eny kuomgi nowacho ni,
"Jachien ni kode kendo janeko. Ang'o momiyo uchiko itu ni wechene?"
Jomoko to nowacho ni,
"Onge ng'at man gi jachien manyalo wacho weche ma kamagi. Bende uparo ni jachien diyaw wang' ng'at ma muofu?"
Noyudo ndalo mar Sap puodho hekalu ochopo, kendo ne en ndalo chwiri. To Yesu nonwang'o wuotho e hekalu e agola miluongo ni Agoch Solomon. Eka Jo-Yahudi nochokore moluore mi openje ni,
"Ibiro miyo wariwo gi kiwa nyaka karang'o? Ka in e Mesia, to nyiswa ane malong'o."
Yesu nodwokogi ni,
"Asenyisou, to utamoru yie. Gik ma atimo e nying Wuora ema wuoyonu kuoma. To un ok uyie, nikech ok un e kweth romba. Romba ong'eyo duonda, kendo an bende ang'eyogi, kendo giluwo bang'a. Amiyogi ngima manyaka chieng', kendo ok ginilal ngang'. Bende onge ng'at manyalo gologi e lweta. Wuora mane omiya gi duong' moloyo gik moko duto, kendo onge ng'at manyalo gologi e lwete. Wan gi Wuora, wan gimoro achiel."
Kane Jo-Yahudi owinjo wachno, ne gichako kwanyo kite kendo mondo gigogo Yesu. Omiyo Yesu nopenjogi ni,
"Asenyisou gik mabeyo mang'eny ma asetimo gi teko mar Wuora. To kuom tijenago duto, ere ma omiyo udwaro goya gi kite?"
To Jo-Yahudi nodwoke ni,
"Ok wadwar goyi nikech gimoro maber misetimo, to wagoyi mana nikech ipiem gi Nyasaye. Nimar in mana dhano, to eka iwacho ni in Nyasaye."
Yesu nowacho negi ni,
"Donge ondiki e kitap chiku ni Nyasaye owacho ni, 'Une nyiseche'? To wang'eyo malong'o ni wach Nyasaye ok nyal lokore. Kane Nyasaye oluongo joma ne wachne obiro nigi ni, 'Nyiseche kamano,' koro ere gimomiyo uwacho ni apiem gi Nyasaye, ka awacho ni an wuod Nyasaye? To an ema Nyasaye ne oyiera mi oora e piny ka. Ka uneno ni ok ati tich wuora, to kik uyie koda. To ka atiyo tichne, to kata ka ok unyal yie koda, to onego uyie gi tich matiyo, mondo ung'e chutho ni an ei wuora, kendo wuora ni eiya.
Kane giwinjo wachno, ne gitemo make kendo, to nopondo motony. Bang' mano, Yesu nong'ado aora Jordan modhi loka, kuma ne Johana obatiso e ji mokwongo, mi nodak kuno. Ji mang'eny nobiro ire mowacho niya,
Johana ne ok otimo honni, to gik moko duto mane owacho kuom jalni gin adiera chutho.
Kamano ji mang'eny ne oyie kuom Yesu kuno.